Panahambira mena mansa la Yesu ndiboye sana 72 kudabile kumidzi kumene yamenelo pita kudakalalikile kumaso kuchilitsa ntodwala ndipana uza kuti akhala anthu awili awili anauza kuti anthu alipo ambiri amene akufunitsa kuti ave mawu ake koma owalalikira ndiochepa anauza kuti pempherani kuti Mulungu atumize anthu ambiri olalikira ndikutumaninu ngati nkhosa pakati pa nyama zolusa anauza kuti akafika pa nyumba ziyamba kuti mtendere ukhale nanu ndipo anauza kuti akakulandira ndi mtendere mtendere ukatsalira ndiwe koma akapanda kukulandira ndi mtendere mtendere ukabwera kwa inu ndipo akupatsani chakudya mukadye potuwa ntchito ina aliyense amene alandire malipiro ophunzira anapita kukalalikira komanso kachiritsa anthu odwala atamaliza anabwererako ndi chimwemwe chifukwa choti zimenezi anawatuma zinatheka tsiku lina Yesu ophunzira komanso gulu la anthu linanyamuka pita dera lina ali munjira anakumana ndi Bartimeo yomwe anali osaona ndipo amakhala mbali mwa njira amapemphetsa Bartimeo atamva kuti Yesu akudutsa anakuwa Yesu Yesu ndifuna mundichitire chifundo ndipo anthu amene anali nawo anamuletsa Bartimeo koma iye sanabve anapitirizabe kukuwa mpaka na Yesu anamumva ndipo anamuitana Bartimeo anavula chovala chake ndikupita amene Yesu analili anafika pafupi Yesu anamufunsa ufuna ndikuchitire chani Bartimeo anati ndifuna ndionenso Yesu anati chikhulupiriro chako chakuchiritsa ndipo Bartimeo anaonanso ndikumutsatira Yesu